Mna ndikhulele kazi, khule ndingazi nobani. Khule ndisikarela imali, okuba xole ndingubani. Mna ndikhulele kazi, khule ndingazi nobani. Khule ndisikarela imali, okuba xole ndingubani. Mna ndikhule ndisikarela, sikarela koku bayan papela, papela yamnandi imali esikarela, sikarela yamnandi imali esikarela, sikarela yamnandi imali esikarela.
Lego you know bubhizi yesikarela, uvuka ekuseni hamba yophangela. Fast forward ndimaradona, fuck it through pass ndihambe ndiskora. Ingqondo minika igcwele yibhola, ngulego notwista you know mosaruka. Bahambi ke nika uhambi kuziphosa, funa imashini benomatshini. Qala ifilim bendimistering, ngibe ne-action nandithanda ishishisa.
Xa ndilali ndibhizi ndaphana ndiphusha isikarela, oko ndayenzele way ndafika ekasi ndatshintsha igame. Ngoku nesiways yandwela mali esikarela, ndichetywe ngumzwele. Aya nojaja xa ndidlula eshopu bandicele ibondi. Ngaza nditshayi kodwa namhlanje ndivuke ndirhalela. Isikarela sisikarela sanxibisa isikare kanika ndakuxalela. Mali nokusela ndaphuma esikele kanika ndayela.
Xa sikarela sicima ndiyadlala, imali nenzaphi ngapha kwetiger. Ezide zilarha ziyaqala ziyabawa, ziyaxoka ke mna kenza usipala. Qho ndivuka ekuseni ndihambe ndiyoma etheni, ndikwazi ukusha isikarali. Ugqiba ndithenge ikeki ndiyitye ndithethe isingesi, ndithi yam testiwe.
Bhizi ndisikarela ukash, andiboni ndilayita ngeflash. Odlulayo ndicela i-10 cents, onqonda ngqo andibhek ibhek. Umajave ndibabethele idepo, jonga isibhalo ziyandihleka. Yeah zisazi isikarela bandishiye negama, bathi ndiselep dubula phezulu yeyazi triket. Ndunxama ngopapa boqala uqaphela, ndimimbaleki upasta simen. Isikarela imali ndiyoza jele, sifika ngodelela yevumamele. Take 2 cards ngenxa yodelay, phupho lam uba ndizibone phesheya futhi ndisezofezeka. Scarlet.